ma yɛnsua twii.
Adesua ɛtɔ so baako.
Akanko no moji to hatsuon.
Di, eti, te, atre, wei, kente, de, obema, bu, duku, to, ro, kosia, monto, bo, boto, da, oba, dabi, kari, preko, mako. Hia, efin, esen, afin, hun, sia, ton, ason, kan, nsa, osiani, abusuafie. Nhwɛsoɔ baako, baako, di, de, de, mienu, bu, bo, bo, miensa, hu, hu, enan, to, ton, enum, fi, fi, nsia, afe, afen, nson, ka, ka, pa, apem, ba, bu, to, tena, do, adie, chre, che, je, eja, ko, ekro, gro, go, fa, efie, sa, aso, she, shia, ha, huru, moire, ro, lori, ma, pam, ena, nana, onyame, nyin, wei, wu, wie, wisa, yi, oyare, twa, nantwie, odwan, abɔdwe, ahwedeɛ, hwɛ, kwaye, ɛkwan, nwii, akonwa. Nhwɛsoɔ mmienu, baako, ɛkyi, twi, kyɛn, twɛn, mmienu, ɛgyan, odwan, ɛgya, ɛdwa, miensa, nane, nyane, nwene, nim, nyem, nwen, enan, hyɛ, hwɛ, hyehyɛ, hwehwɛ, enum, ɛkan, ɛkwan, kata, kwata, ɔkɔ, kɔ, nsa, anka, nom, tɛfrɛ, ekro, nsroma, ska, skul, nsio, edua, kosua, masa, mmɔ, ntia, nkyɛdeɛ, nkyerɛ, nkwan, nkɔ, asɛm, ɛnam, ɔkraman, odwan, edin, abɔnten, dompe, apantan, nantwie, nanka, ɛyaw, ɔhaw, pakyɛw, baako, da, da, mienu, papa, 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 miensa, amane, enan, ako, koto, preko. Nhwesoɔ mmiɛnsa, baako, papa, papa, papa. Mmienu, ekuro, ekuro. Mmiɛnsa, fufuo, fufuo. Ɛnan, ɔbɔfoɔ, ɔbɔfoɔ, ɔbɔfoɔ.